deeqda raashinka ee la deersii hana kumida dadkiisu saamay roobka iyo fatahada ee ku nool magaalada Baydhabo, waliba askar uriyanaan dhalinyarada Koonfur Galbeed, Siyoon Garab, Suruman, walaalasho dhibaataysana dadkan deeqda Lanqeeb iyo waliba Laakishan Xulay, Kaamamka iyo xaafada magaalada Baydhabo oo sida eedkeen saamay fatahada iyo roobka. Ana kumida dhalinyaradii deeqda askar uriyanaan waliba ayaa ku hadalayna muhiimadda la tahay in bulshada danyarta ee xaalada shalgadaysan la daruufaysan la garab suruma.
Ana magaalada Leerahooda Xuseen oo geega ku tirsan dhalinyarada oo dhalinyarada Koonfur Galbeed oo ayna geega in qaran askar uriyani dadka masaakiinta inta raashin oo seen aan ka targalnay. Ha geega noo banin dareere raashin qiibin oo naafad ee dadkiin dhoolad ee dadka oo tabar yar oo saameynti roobka injeysidi geeg raashin si ayna ono iskaanan isku ururnay langeega madaxa iyo nilan walbunin katarna dadkaasayti geeg oo dhibaataysan untur oo insin argaasin raashin guunan qayb yahayna ee bak ururnay kaawunka een dadka naafad ee ka jaran dadkiin dhoolad ee ka jaran dadka oo ee bak ka jaran ee dun tabaalaysa oo geeg shaqaysada korra.
Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ono ee teamki oo iskaashiga dhalinyarada Koonfur Galbeed oo contributionki iyo walaay una sameeyni geeka waliba meebwa una geysinayaa dad markay sayti meebwa ku dhawaad 100 qoys oo markay sayti meebwa tabaleysan dadkii xafadoosho biyo ku galan dhalinyaradana meebwa is ka shidan wasiirkana meebwa gacanween ku jeesidi dhalinyarada Koonfur Galbeed markay sayti meebwa aan teeganyanaha sidi markay sayti meebwa dadsho oo markay sayti tabaleysan iyo caawi laayeen geekana taamay qayb ku yahay isku duubnaashada iyo inay waliba wada shaqeynta markay sayti dhalinyaradii la ta iyo qaabka markay sayti meebwa wasaarad dhalinyaradii in iskiraato qayb ku yahay hadii aan markay sayti dhalinyarada markay sayti Koonfur Galbeed ku jeeda
geeka waliba farxadneena una ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed mudane wasiir waliba in ka badan 100 qoys oo dadkii tabaleysanayeen biyo saameeyay magaalada Baydhabo una deeg geysin waliba aan mahadnaqaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo geekniin suurti gali oo wasiirka wasaaradda dhalinyarada yaraha dowlad goboleed Koonfur Galbeed goob joogniin ka hada markaatana kanagada ogaada meel raayis dadku intii in dadkii la holi wali in mahadnaqaanaha idkasta oo kaalinka jeesiti oo Koonfur Galbeed shacabshe hadii hadalayaan siyaasiin hadii hadalayaan dhalinyaro wali baa daruufo badan aha meel raayis aan ka dhabar adeegni in uu geek barnaamijku hadirin gunaan jeey wali baa erkornayhan labaatan iyo maazada maalmood ya wali in surnaayna in uu umad naftiyo badbaadin geekin wal ilaahay in ka mahadnaqaan in uu geeka nafti qayb kamid ah ee gurmad una geysin wali ku codsana shacabka reer Koonfur Galbeed meel ka sii roogan in gurmad bani aadanama la deer ee Koonfur Galbeed guud ahaan.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Salmaan Shuaib Cali oo uu soo goobro ku hayay goobta dadkan deeqda lanka qayb yahay ayaa markii hore ku mahadnaqay dhalinyarada goorti in dasho garab surumana usoonidini kalanka baaqi dadka kale walhaysta in iyona shacabka dhibaateysana gurumadana
aniga ku hadlay magaca gudiga ee fatahadaha dawladda Koonfur Galbeed waxa rabnaa inaan meeshan ugu mahadnaqo dhalinyarada hoggaanka dhalinyarada ee dawladda Koonfur Galbeed oo istaagay in run ahaantii contribution iska soo aruuriyaan dadka deegaanka dhalinyarada ee iska soo aruuriyaan deeq maanta 100 qoys oo raashin lagu qaybinay ay soo gaarsiyeen meeshan waxa leenahay aad iyo aad markii hore ugu mahadsantihiin marka labaad waxa rabnaa dad allaal qofkii oo run ahaantii ka qayb qaatay taan kulantaaniti ajri xasanad ilaah ha ka siiyo sidoo kale idinkan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aad maanta aan ku ekeenina asii laba jibaartaan dadka la taa kuleenaya oo masaakiinta ah oo aad u liito biyaan ay saameeyeen inaan mar walba san ugu taagnaataan sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan fariin ugu diro dhalinyarada guud ahaan state-ka meel walba ay joogaan in ay wacyigelinta ka qayb qaataan maalin walba nin dhalinyara bari deegaankan aan ficilahay in meel ebero oo ku dhinto wax suurtagal maahan in lagu wacyigeliyo dhalinyarada meelaha daadadka ee biyaha boodayaan ama ay ku cayaarayaan ee dhexgalayaan in laga reebo laamaha amnigana a kala shaqeeyaan in dadka shacabka laga reebo goobaha biyaha ee fadhiistaan shalay oo kale waxa jirta la wiilo dhalinyara Allahu naxariiste ee biyaha qaadeen ayagu ku cayaaray meedkooda saaka la helay marka si dhibaatooyinkaas oo kale ugu hortagno in wacyigelin sax ah ka qayb qaadataan meel walba aan gaarsiisan fariintaas oo ah in waalidiinta u sheegtaan in dhalinyarada ee ilmaha ee ka reebtaan goobaha biyaha fadhiistaan si ay saameyntan oo kale mar kale u soo laabanin.